ulimi wako umepoa poa,
Jaiva.
Ubongo wako umepoa poa, na kama vile unaboa boa, changamsha
boa. Minamba Sela Media.
Kwa manze sema zishi zinza, kwa manze sema zishi zinza, kwa manze sema zishi zinza, kafa kafa manze sema zishi zinza, 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 kafa kafa manze sema zishi zinza, 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 kafa kafa manze sema zishi zinza, 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 kafa kafa manze sema zishi zinza, kibu kata wa kata ya mkata, mekata kata kata kukata miti ya kata ya mkata. Katibu kata wakata ya mkata, mekata kata kata kukata miti ya kata ya mkata. Wakati katibu la mata wakata ya msata, kakata kata miti katika kata ya msata. Hey. Wakati katibu la mata wakata ya msata, kakata kata miti katika kata ya msata. Twende na hii. Zima switchi washa switchi, zima switchi washa switchi, zima switchi washa switchi, zima switchi washa switchi. Trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger. Kafa manze sema zishi zinza, kafa manze sema zishi zinza, kafa manze sema zishi zinza, kafa kafa manze sema zishi zinza, 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 kafa kafa manze sema zishi zinza, kafa manze sema zishi zinza, kafa manze sema zishi zinza, kafa manze sema zishi zinza. Kafa kafa manze sema zishi zinza, 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 kafa kafa manze sema zishi zinza. Ngombe nyuma ya nyumba, ngombe ngombe nyuma ya nyumba, eh ngombe nyuma ya nyumba, ngombe ngombe nyuma ya nyumba, eh ngombe nyuma ya nyumba, ngombe ngombe nyuma ya nyumba, eh ngombe nyuma ya nyumba, ngombe ngombe nyuma ya nyumba. Kama umepata hiyo usijue ni hatari, piga na hii maniga ndio jikubali. Twende pishi mbishi kapika mchicha mbichi, pishi mbishi kapika mchicha mbichi, pishi mbishi kapika mchicha mbichi, pishi mbishi kapika mchicha mbichi. Zima switchi washa switchi, zima switchi washa switchi, zima switchi washa switchi, zima switchi washa switchi. Trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger, trigger kategwa kichwa cha trigger. Kafa manze sema zishi zinza, kafa manze sema zishi zinza, kafa manze sema zishi zinza, kafa kafa manze sema zishi zinza, 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 kafa kafa manze sema zishi zinza, 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 kafa kafa manze sema zishi zinza, 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 kafa kafa manze sema zishi zinza. Mzee ponda kaponda tope,